Can't cool, can't quench, ever blazing hot. Three of me are the baddest youth out of 254. And every boy fin know that.
Irori youngest way, 240 expressway. German sauce skin could do ya kinjoti na kwete. Nepa stress ya Gigi nenda tigoni na brethren. When we change of scenery no mikosi zitemwe. Rap ni shaka hola pasta makenzi nzagi. Capital ya bizu slete mapenzi kwa kazi. Vitu zingino singoje malezi ya mzazi. Nani anitambui nothing, I'm guessing ni mrazi. Let them sleep wana lalia, macho zina bazia. Still na kusanya dividends kamu zalia. Mwere alini cross ndo patiwe genitalia. Na still nkaipa yanka spin na mkimwagia. Content mnataka taftini kwa you are truly. Mimi mtaini bully, attention nataka scoopy. Niko fully na ni assistant si wafungi kunilisten. Ni mitungi bada system kwa kipopi nkona mission. I'm guessing ni mrazi. Capital ya business lete mapenzi kwa kazi.
Mapenzi kwa kazi.
I'm guessing ni mrazi. Vitu zingino singoche malezi ya mzazi.
Hazardous. 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 Kreku kuchamba ya kijana ni hazardous.
Don't you ever, ever run with the item. Lyrically, can we go murder if it blood hurts? Majero fire start and does it eh?
Nkoma, choche na mbogi. Golden a story. Deep in the ends, nusa, shonde na moshi. Uku na shandwa juya, token na shopping. Jumbona mini kose noko, loaded na noti. Ni juzi nilikutwa nkilalisha nikati. Mrazeli nionyesha mchuma ikichapika ni kapri. Life in the city naoelewa mkona needs. Hata minki kwenme soto kilegia na kuflease. Uku soto bebwe fala, maskini uto kwa yangs juya choma na savana. Dimi yako wanga pengile na kosa wanga manas. Ogopa jenda inakutoko kicharara. Heri ukope wende sara bro. Cheki aki Nairobi kuna mchezo. Unamangiwa bibi urudishi umfunge leso. Body count ya wiki na kalaini ya super metro. Alinitia matiti nikamshunda kuja kesho. Nda kuja kesho. I'm guessing ni mrazi. Capital ya bizu slete mapenzi kwa kazi.
Mapenzi kwa kazi.
I'm guessing ni mrazi. Vitu zingino singoche malezi ya mzazi.
Hazardous. 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 Preku kujamba ya kijana ni hazardous. 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 Preku kujamba ya kijana ni hazardous.
Lyrical war machine. Day and night Babylon try pretty high. But they are still blazing up the fire. Can't cool, can't quench. Yes sir.
Trap me a new